anw masa. N'an fana sara, an bɛ taa ka diɲɛ to aw ni ce.
We love you.
We love you.